On FX?
Yeah. Hood see, right? Muunganiko za vifaa vinavyofaa kwetu ndugu na jamaa wa Dar na Zanzibar, tuwashie taa inayong'aa, tuone mbali tuweze kukaa na wale wasiotujali walau masaa, tubariki Allah tupatie njia safi sana, na kila tukifanya kazi iwe bora kuliko, iwe na mahadhi mazuri na pia miko, ikate rufaa kwenye kambi za mateso ya leo na kesho, na kesho kutwa tuione pepo special hip hop. Weka max mam ya track stamp, tambi kubwa ukisikiza iko minimum, kira kirami wa mitano amo diamonds, would see I saw the T icons ever.
Hip hop make me so so sleepless, sometimes so hard to wear no sleeveless. Pain that we gain, tears, ties like chain, like water we unite to form the ice, but never melt in all weather, we don't fight. Let's unite to fight and fight for our rights. Remember we lost many brothers and sisters for no reasons, for no reasons. Don't ask who the messenger, did you get the message? The passage of the luggage in the garbage. Kneel for the scene that I'm seeing, unless you won't win alone. Unite for support and help for the hope, one day you will be on the top. This style brings peace and love and live. Through the music we have a lot to share. I don't care if you don't care, as long as you judge me fair. It's Jerry I hope this song will always be on air. And for this flow,
Na amani siku zote wahitajika kushirikiana kwa kila nalopasa. Umoja ni nguvu.
Sana kwenye mdundo nye makuzi, nafika dilunduno kusambaza mapinduzi. Harakati azisimami, hundio wakati nikimtoa dadi asante yende kwa mami. Siyona mali tulivu ka Zanzibar, ila furaya Tanzania kuna bado punami. Wano aktu mungu mtu, sikeni hili agano, nitagomba niaje tuzo kati sina mpinzani. Mitando imeniagiza ni kuchana zarani, supopote wanapo hipu yue hap ni nani. E mungu fungua milango, army on the jungle. Raia wamechoka wameshikilia mabango, bongo flavor imebomoka nisha chungulia mapango. Wana publish disaster huku mtani matimango. Usende booth kwa conscious to understanding, nachora uyumbe kwa wino bado hood na spendi. Zengine beba begani, sasa si pretendi, hata duke angeni sign nisha zoea live bendi.
Umoja ni nguvu, tengano ni uzaifu. Rafiki ya undugu yupi moyoni ana bifu. Life is a serious, sio ndoto za usiku. Bongo flavor failure, hip hop mathematical issue. Uwezi kutoka kama uja haso hada. Uwezi kumoka nyoka unamoka ngada. Matatizo ya kizidi, pigana, pambana. Matatizo pesa, matatizo wasichana. Born to suffer, that's why I'm hustler. Born to suffer, that's why I'm master. Uswahili ni vijijini na towni. Mungu moja tu, Lucifer ni shetani. Usish kwa zana, shika sila pigana. Trust nobody, ina me the monster, yeah.
Ukiwa lazy boy, life is a crazy toy. Politician wizi hoy, Kikwete so a rap moy. Una feli boy, maisha udem yupi ana kuwacha hoy.
Pendo na amani siku zote wahitajika, kushirikiana kwa kila nalopasa. Umoja ni nguvu, yeah. Pendo na amani siku zote wahitajika, kushirikiana kwa kila nalopasa.